emsakazweni.
Bathi kumnyama kakhulu masexosa, mase kuhlwa bona amehlo am engwindeka. Mase kunje suka kumele uhlale ubekezele, ngosabela me bebisa ela ligama. Bathi kumnyama kakhulu masexosa, mase kuhlwa bona amehlo am engwindeka, ngosabela.
I'm sorry.